We just saying, 'tis so sweet to trust in Jesus. And I want to point out one line from that hymn. Actually, two lines from the third stanza. We saying, yes, 'tis so sweet to trust in Jesus. Just from sin and self to cease. Now this explains an important truth from the scriptures to us.
Hiyo inafafanua mambo makuu sana kuhusu maandiko matakatifu ambayo yanapatikana katika mistari.
Because here's the mistake that our human hearts want to make.
Katika nafasi ya binadamu kuna kasoro huwa tunapenda kufanya ama makosa ambayo tunapenda kufanya.
Because even in God's word we're told that God's law is written on our hearts. It is on our consciousnesses.
Ile agano ambayo Mwenyezi Mungu alifanya na yule nabii Yeremia ilikuwa ya kwamba ile sheria ya Mwenyezi Mungu itaandikwa moyoni mwetu.
We were created in God's image, so we already know something about God's law.
Sisi wote tuliumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo ndani yetu kuna hisia ya kwamba tunajua yale ambayo yanatakana kutoka kwetu kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
So that even societies that don't know the God's word, they still know it is wrong to murder.
Hata katika jamii kwa watu ambao hawamuamini Mwenyezi Mungu, lakini wanajua kwamba jambo fulani si nzuri na lingine ni nzuri.
That is just an example. And so we know something about what we should do to follow God's law.
Sisi sote ndani yetu, ndani ya nafsi zetu, tunajua kwamba kuna jambo fulani lazima tufanye ili tuweze kutii neno la Mwenyezi Mungu.
And our human nature,
asili yetu kama binadamu,
causes us to want to do these things in order to be accepted by God.
Wewe unafanya sisi tunataka kufanya kutenda matendo haya ili tuweze kuonekana ama tupate kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
So even as we read through the scriptures, oh, I should not murder, I should not lie.
Kwa mfano tukisoma katika maandiko matakatifu tulielekezwa kwamba tusidanganye, tusiue.
Jesus says that if you hate another person, you've murdered them in your heart, so even I should not hate.
Ile hali ya kuchukia mwenzako ama kukua na ghadhabu juu ya mwenzako ni kama umemua yule mwenzako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo ametukataza katika Biblia.
And so we want to add to this list of things. Okay, I must not hate, I must not lie, I must not murder. We keep adding to that list. I don't do this, I should do this, in order to be accepted by God.
Na kwa hivyo sisi huwa tunaongezea maneno yetu mengi katika maandiko ambayo yapatikani katika maandiko matakatifu ili tuweze kuonekana kwamba sisi ni wazuri mbele ya Mwenyezi Mungu.
That is not what the Bible teaches.
Lakini Biblia haifundishi katika jinsi hiyo ama bila ambavyo sisi tunadhania.
In fact, Paul addresses this issue. He says to do this is to put yourself back into slavery to the law.
Wewe ukitenda matendo kupitia kwa mawazo yako ama fikra zako inakurudisha katika hali ya utumwa kwa sheria ambayo Yesu Kristo alikuja akaondoa.
You're a slave of the law, and Jesus has come to set you free.
Na tunajua kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wetu na alikuja kutuweka huru kutoka nafasi ya kuwa watenda dhambi.
What did we sing? 'Tis so sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease.
Tulisoma tulimba katika tenzi ya kwamba ni vyema tumainie Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo kwa sababu yeye anahakikisha kwamba tunaondolewa katika nafasi ya kuwa watenda dhambi na tunahesabiwa wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
Where does sin stop?
Je, jiulize ile hali ya kutotenda dhambi hutokea wapi?
Where does serving our own self stop?
Je, ile hali ya kujipenda wenyewe na kujitumikia sisi wenyewe huwa inasimama wakati upi?
It's not with a list. It's not with don't do this, don't do this, do this, do this.
Ile hali ya kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna ratiba, ni njia moja peke yake, ni kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo peke yake.
It is trusting in Jesus.
Na ile hali ya kumtumainia Yesu Kristo peke yake.
Our righteousness is in faith in Jesus Christ alone.
ile sisi kuhesabiwa wenye haki inapatikana kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo peke yake,
because our righteousness cannot be our own righteousness.
Na ile hali ya kuwa haki haiwezi kuwa yetu binafsi, kwa sababu sisi wenyewe hatuna uwezo. Sisi tumezaliwa na asili ya kuwa watenda dhambi.
The only righteousness we can depend upon is the righteousness of Jesus Christ.
Na ile haki ambayo tunaweza tegemea ni ile haki ambayo inapatikana kupitia kwa Yesu Kristo peke yake.
It is so sweet to trust in Jesus. That is where freedom, justification, sanctification, that is where that is all found, in trusting
wema,
in Jesus.
Wema wa Yesu Kristo unapatikana kwa njia ya kutakaswa, kuhesabiwa haki, kukosa hukumu na kukosa hatia, kupitia kwa imani kwa Yesu Kristo ndio uweze kuhesabiwa mwenye haki.
Yesterday we began in the Psalm 9.
Jana tulianzia katika Zaburi sura ya 9.
And we made it as far as the title of the psalm.
Na tulianzia na tukaelezewa na tukafafanuliwa hadi tukaanza kwa mada ya somo lenyewe.
And an introduction.
Na tukaenda katika mwanzo wa Zaburi.
This morning I want us to focus on verse 1 and 2.
Leo tutazingatia mstari wa kwanza na pili.
So we'll again read verse 1 and 2.
Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili.
I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High.
Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Nitaliimba jina lako wewe uliye juu. Neno la Mungu.
God has created you.
Mungu alitumba sisi sote.
And it is our duty as God's creation to praise the Lord.
Ni jukumu letu kama viumbe vya Mwenyezi Mungu kumsifu Mwenyezi Mungu.
And we should perform that duty as a privilege.
Na ile hali ya kumsifu Mwenyezi Mungu tunafanya kwa sababu yeye ndiye amewezesha hiyo hali kupatikana katika maisha yetu.
It is not a burden to praise the Lord who has created us and is sovereign over the universe.
Mungu ambaye anatutawala, ni vyema sisi tuweze kumsifu kwa sababu sio mzigo kwetu, kwa sababu yeye kila kitu ambacho unataka anakupatia.
David sets a very strong tone in this psalm.
Tunaona kwamba hisia za Daudi zinaonekana ni nzito sana katika Zaburi sura ya 9.
By declaring four times that he would praise God for God's greatness.
Nuna kwamba katika hii Zaburi yeye anatangaza mara nne kwamba yeye atamsifu Mwenyezi Mungu peke yake.
He says, I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell of your wonders.
Anasema kwamba atamsifu Mwenyezi Mungu na moyo wake wote, na atatangaza ajabu ama kazi za ajabu za Mwenyezi Mungu.
These wonders David is talking about is God's amazing intervention into human history.
Ni ile hali ambayo Daudi anazungumzia, ni ile hali ya Mwenyezi Mungu ambaye anatenda katika maisha yetu kuanzia siku za kwanza hadi sasa.
According to God's will and God's sovereign decree.
Na hii yote anasifu Mwenyezi Mungu kulingana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, utawala wa Mwenyezi Mungu na kutamalaki kwake hapa ulimwenguni.
And David builds more intensity.
Na tunaona vile anazidi kunena juu ya Mwenyezi Mungu, tunaona kwamba hisia zake zinapanda.
And he says, I will be glad and I will rejoice in you, Lord.
Anasema kwamba atafurahia na kushukuru akiwa pamoja na Mwenyezi Mungu.
Listen children, all true joy is found in God.
Ile hali ya kuwa na furaha ya kweli inapatikana kwa kupitia kwa Mwenyezi Mungu peke yake.
Think about that for a minute. Think about what David is saying.
Wewe chukua nafasi yako uingie katika na ile hali ambayo Daudi anapitia ya kuona kwamba yeye anamtukuza na kumsifu Mungu kwa sababu ile furaha ambayo yuko nayo hawezi jieleza.
All true joy is found in God.
Ile furaha ya kweli inapatikana kwa Mwenyezi Mungu peke yake.
We live in a world that thinks that is crazy.
Unaona ile hii dunia ambayo tunaishi sasa, ukimwambia Mwenyezi Mungu kwamba furaha yako inapatikana kwa Mwenyezi Mungu, ataona kwamba ni mzaa.
We live in a world that will tell you that joy is found in success.
Na katika ulimwengu wa sasa watu wengi wanadhania kwamba furaha ama amani inapatikana kwa sababu umepata pesa nyingi, una afya nzuri na ama unaishi vizuri.
We live in a world that will lie to you and tell you that joy is found in money. Do everything that you can to find money.
Na watu wengi wanadhania kwamba hapa ulimwenguni ukikuwa na pesa nyingi, ukuwe na magari mazuri, mavazi mazuri, unaishi kwa nyumba nzuri, unaishi maisha mazuri, lakini ukweli ni kwamba amani inapatikana kwa njia ya Mwenyezi Mungu peke yake.
They'll tell you, lie, cheat, steal, it doesn't matter, just do whatever you can, you find money, because that is where you will find joy.
Kila mtu anadhania kwamba ukiishi katika ulimwengu wa sasa unatumia mbinu zozote ili uweze kupata pesa. Hata kama unaweza iba na unadanganya ama uibe na uhonge ili uweze kubaki na hiyo pesa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anajua kwamba pengine Mwenyezi Mungu hayuko.
These are lies from hell.
Haya ni mambo ya uongo ambayo yanatoka kuzimu.
And they will lead you astray and they won't care for a minute to do so.
Na unajua kwamba wengi ambao wanakuambia hawatajali njia ambayo unaelekea kwa sababu wanataka upotee.
They will tell you success in school is the way to joy. Do whatever it takes. Cheat if you have to. Just get the highest marks.
Unaweza kuambia kama wewe ni mwanafunzi ya kwamba kama uko darasani, jaribu vile ambavyo unaweza kuiba mtihani upite na utafaulu katika maisha yako.
But it is God who has created us.
Lakini tujue kwamba mtu wa maana katika maisha yetu ni yule ambaye alituumba sisi na ndiye Mwenyezi Mungu.
God created us and he created us with a purpose.
Unajua kwamba Mwenyezi Mungu alitumba sisi sote na alitumba na sababu.
That purpose is to love God and enjoy God forever.
Na sababu kuu ya Mwenyezi Mungu tuumba ni kwamba alikuwa anataka tumpende yeye, tumfurahie yeye na tuishi pamoja na yeye.
God himself is the supreme reward.
Unajua kwamba zawadi kubwa katika maisha yetu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe.
There's no reward, there's no success, there is no joy that you will find greater than that you will find in God himself.
Unajua kwamba ukweli ni kwamba hakuna kitu cha maana ama cha thamani ambayo unaweza tafuta hapo ulimwenguni na ukapata na ukatosheka na iwe pesa, iwe afya, baadaye ama siku ya mwisho utamtarajia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye analeta furaha na amani katika maisha yetu.
To be reconciled in relationship with God.
Hakuna jambo la maana kama kuleta uhusiano wako na Mwenyezi Mungu pamoja ama kupatanishwa na Mwenyezi Mungu ili mwe kitu kimoja.
That is the ultimate or the best reward or success that a human being can have.
Kitu ambacho binadamu anafaa kutarajia katika maisha yake kuonekana kama amefanikiwa ni kutarajia kwamba apate kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili awe mtoto wa Mwenyezi Mungu.
Man was created in fellowship with God.
Tunajua kwamba kila binadamu aliumbwa awe na pamoja na Mwenyezi Mungu katika ushirika.
Adam in the garden was created in fellowship, in right relationship with God.
Yule mzazi wetu wa kwanza Adam aliumbwa ili akuwe pamoja na Mwenyezi Mungu katika ushirika wa kumpendeza Mungu peke yake.
And Adam sinned.
Na tunajua kwamba alipungukiwa na utukufu.
Adam broke that relationship.
Yeye akavunja ile uhusiano.
And Adam as the head of the human race broke the relationship between the human race. All of them, not himself alone, but the entire human race and God.
Najua kwamba Adamu alipungukiwa na utukufu kwa kutenda dhambi, kwa kutotii neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akavunja uhusiano kati ya sisi na Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye alikuwa mzazi wetu wa kwanza.
And God would have been right and just to condemn our entire human race to hell.
Unajua kwamba Mungu alikuwa na uwezo, ana haki ya kufanya kuhakikisha kwamba sisi wote tunaangamia, tunaelekea kuzimu kwa sababu tulikuwa tumetenda dhambi.
And yet by grace God made a way to restore the relationship.
Na kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupenda sana na kupitia kwa neema yake alijaribu vile ambavyo anaweza kurudisha ile hali ya ushirika kati ya sisi na yeye.
By faith in Jesus Christ.
Kupitia kwa imani kwa Yesu Kristo kama mkombozi wetu.
It is by faith in Jesus Christ alone that the relationship is restored.
Tunajua kwamba ile hali ya kujipatanishwa na Mwenyezi Mungu ni kupitia kwa Yesu Kristo ambaye alikuja hapo ulimwenguni kama mwokozi wetu.
There's nothing more as a human being that you need than that.
Hakuna kitu kingine binadamu ambaye anabacho binadamu anahitaji ili aweze kupata kupatanishwa na Mwenyezi Mungu ni Yesu Kristo peke yake ambaye alikuja kama mwokozi na ni kupitia kwa imani na kuamini.
It does not matter how smart you are.
Haijalishi kama wewe ni mwerevu.
It does not matter how much education.
Usione kama wewe ni msomi sana ukadhania kwamba hii itakupatia kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
You could become a very educated person, go on to secondary, go on to university, get your master's degree, get your doctorate.
Na kwa mfano unaweza na shuleni ukahitimu, ukafuzu, ukaenda katika chuo kikuu, ukapata cheti chako cha masomo ya hali ya juu, lakini ujue kwamba Mwenyezi Mungu ni mkuu kuliko hayo yote.
Become a very wealthy businessman or businesswoman.
Na pengine katika maisha yako uwe na kipawa cha kuwa na biashara, ufanikiwe sana, ukuwe bwenyenye ama tajiri sana.
Even become president of Kenya.
Na kwa mfano uwe rais wa nchi kama Kenya.
You could be very successful based on the standards of this world.
Unaweza kuwa umefanikiwa kulingana na kipimo cha dunia ama ulimwengu.
And continue your whole life as an enemy of God.
Na katika hiyo hali kwa sababu umefaulu katika hali ya ulimwengu unadhania kwamba wewe ni Mungu ambaye watu wanafaa kuabudu.
Even live a very long life.
Na pengine ujaliwe kuishi maisha marefu.
80 years, 90 years, maybe 100.
Kwambia pengine miaka 80 hadi 100.
Then you die.
Pengine na mwisho utaenda mautini.
You stand in judgment before God.
Lakini ujue kwamba utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hukumu.
And you're found guilty.
Na upatikane uko na hatia.
An enemy of God.
Wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu.
Where he sends you to hell for all eternity, where you bear his wrath. Hell is described as a place of weeping and gnashing of teeth.
Na tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa sababu wewe katika ulimwengu huu ulikuwa umetajirika kwa sababu wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu, ukifika kule mbele ya Mwenyezi Mungu unapatikana na hatia na unaelekea kuzimu kuteseka maisha yako yote.
Think of the worst thing that could happen to you here on earth.
Je, jiulize kati ya Mwenyezi Mungu na yale ambayo yatatendeka hapa ulimwengu ni magani mabaya zaidi?
The worst
ambaye inaweza kufanya ugaramike zaidi katika maisha yako.
Maybe it's extreme poverty your entire life. Maybe it is you go to prison, you're beaten, you're persecuted. Whatever the worst thing you can think of.
Jaribu uwaze jambo ambalo linaweza tendeka hapa ulimwenguni ambapo tunaishi sasa hivi ambalo linaweza kudhuru sana maisha yako. Kwa mfano, uwe maskini fukara kabisa, ama ufungwe jela, ama ukuwe mgonjwa sana katika hospitali.
Now multiply that times 100, times 1000, even I don't know.
Lakini yale mateso ambayo yanapatikana kuzimu hayawezi hesabiwa, hakuna kipimo, haijulikani kwa sababu kati yetu hakuna mwenye amefika kuzimu.
But hell is far worse than anything you could ever imagine here on earth.
Lakini tunajua kwamba kila mtu ambaye anazungumzia anasoma Biblia kwamba ile sehemu ambayo tunaita kuzimu ni mahali ambapo hautatamani kukaa hata siku moja.
And if you're not reconciled to God, that is where each of you will go.
Lakini unajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye haki na Mwenyezi Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo siku ya mwisho hakuna njia utajadiliana na yeye kubadilisha mawazo yake. Ni kweli kwamba kama uko na tenda haki utaelekea kuzimu.
After a day in hell, will it matter you were so successful here on earth?
Lakini utajua kama baada ya hukumu yale ambayo ulikuwa umefaulu katika ulimwengu hayatakuwa na maana yoyote kule kuzimu.
And that's after only one day. What about after 10,000 years? What about after 1 million years? What after 1 billion years? It is eternity.
Lakini utajua kwamba hapa ulimwenguni mateso ni ya muda, lakini kule kuzimu ni mateso ni ya milele. Utapitia hali ngumu sana katika maisha yako milele na milele.
You must be reconciled to God.
Kweli ni kwamba lazima upatanishwe na Mwenyezi Mungu.
And Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through him.
Lakini tumepatiwa katika maandiko ya kwamba Yesu Kristo ndio njia, ndio kweli na ndio uzima. Hakuna njia nyingine ya kuelekea kwa Baba ila tu yeye ambaye ni mwokozi wetu.
Everyone stand. Jesus in prayer.
Yes. Let's bow down and pray. Father Almighty Creator, we want to thank you for this beautiful day. Thank you for the gift of life. Thank you for the grace that you bestowed upon us today, Father. We pray and thank you for all our surroundings, all our circumstances, and we glorify your name, Father. through the hard times you're passing through, Father, you're with us, Father. Through the good times you're passing with us, we're going through your path, you're there with us, Father. We pray that, Father, you may guide us, you may lead us. We don't have any other shepherd. We just pray for that you may give us the trust, the hope, and the belief, so that we may end up one day being your children and glorifying your name. I pray this, trusting and believing in Jesus' name.
Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, have a great day.